Paruli ya Moroto Regional Referral Hospital mitundu ebye Karamoja bera likirivu olwengeri obulwadde bw'ensimbu gye bweyongera mu kitundu ekyo ngate nsibuko yaabo tennategeerekeka. Abakugumbya obulamu ku ddwaliro banokodde ensonga endwadde zisigibwa endwadde ensikire omusujja gwa malaria ogulinnya ku bwongo ekirwadde ky'omusujja ogw'omubyenda typhoid entunnunsi awamu n'okunywa omwenge gwa walagi ekisusse tiyandibanga yekalunsambulira. Mu baana ensimbu eyogerwako ng'ekwanaganyizibwa n'engeri gye bazaalibwamu okwetukuta kw'omusaayi n'okwetugga kw'emisuwa egimu egy'omusaayi mu bwongo. Thomas Walunguba omukugu mu ndwadde ez'obwongo mu ddwaliro lino agamba nti abalwadde 200 kwaba bagenda mu kliniki y'omutwe buli lunaku basangibwa n'ensimbu. Agamba nti balina eddagala lya bwereere naye ate abantu bangi beesisiggiriza wadde balwadde. Obulwadde bw'ensimbu bukwata abantu bangi mu nsi yonna kyokka nga kyogerwako nti bwandikwata abantu abali wakati w'obukadde 5 n'enkaaga mu 5. Abakyala abakolera mu butale mu kitundu